upole wangu wakujali, hakuthamini lipenzi lingali hai, wala kutaka kutazama nyuma, apate liona japo chozi. Na ili nyuma sana, na nikaba sintopinda tena. O Mola wangu, na nikipata siwe kama yule. Niliumia sana, hivi moyo wangu nitampa nani? Hata ilitunza pendo, daima milele akanithamini. Ili nyuma sana, alipolewa tena dharani. Mkwa shangwe zote, vigeregere anawekwa ndani. Hey, kamwambie, mbona amechelewa, amechelewa. Vitonda vya mapenzi livyonipa, nimeshapona, nimeshapona. Kamwambie, mbona aliolewa, maumivu ya mapenzi liyo nipa, nimesha pona, nimesha pona. Napatara nikimona, aliyefanya maumivu ya kutenwa kasao. Ananijali sana, akilia mia naniumiza. Iye ndo mpenzi wangu, chaguo langu, chuna changu, akulinde Mola milele. Nina mpenzi, ana nipena, tubaliki Mola pendo lifike mali. Ili nyuma sana, alipolewa tena dharani. Mkwa shangwe zote, vigeregere anawekwa ndani. Hey, kamwambie, amechelewa, amechelewa. Vitonda vya mapenzi livyo nipa, nimeshapona, nimeshapona. Kamwambie, mbona aliolewa, aliolewa. Na maumivu ya mapenzi liyo nipa, nimeshapona. Hey, kamwambie, mbona amechelewa, amechelewa. Vitonda vya mapenzi livyo nipa, nimeshapona, nimeshapona. Kamwambie, nitajaribu hakika kumchezea, wangu na hapa itotokea, huyu wangu malaika. Hey, oh. Ili nyuma sana, alipolewa tena dharani. Mkwa shangwe zote, vigeregere anawekwa ndani.